Winnie Beats go crazy. Chile One, boy Cash J Morty.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambu ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteni zikalibu kwana. Bambo ziona, pepa zaka filati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwenye. So chame. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sori. Dimwe nilini nane Niwe chabe ule Umushe sumani chile That's not my problem Yonikani ya kosa nifakemu Dimwe nilini Niziwa ndalama zanga sizambili Musa nkontolo Lakini kukole walisiye nikole Seke sana, senina kukondepo Unambo ni tinki sana Ngati ni kusamba mukazi nkana jini Beba wambo sama na vovala Vali bebango posita Wambo ziona Beba zaka vikati zaka ona So chame, so chame Kachani moba Piwa na msina singoli osoba Senenga kuna meni boza Kani ya chikondi kulina ni maloza Nisiye ni so chape Senike ya ringa ono wakame Nideke ni amake Mustani meke Better fool it to minko So chabe Nani kunipasa zina na bingo Yaisi ningabe So chabe Ndiye mweni
Na vili mba nifuaka na tre Wafuanga pwe batinshaka na ke Ale mwone kashana lende la pe Wafuna nikavisie batinshaka leke Dasuna nikondepo soche Nyimbo zanga usa streame soche Bati uzafunika ukose Cause nikachosa iza endo lila konse When God says yes Kulibeanga chite reverse It might take me 5 years Cause patience is the key to success Ukama ndine chakora nishinaiwe Ukama ndine